Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damel to bogi janega fandu hala Mamadou Sama Seku jamjal sekrab hedibe. Imu bak 2024 le Mali fudan na nyande altinere nde do tateji ledindi fufu imotobe na burim ben uñay tamé do uñay tapen taton e bi gulde humninde imuji. Hore transition o colonel Assimi Guitana do matu sigaso tondum bak bangal fudugol gulleji maadi université kanon no sugula jamare kin dugu yo kabaru ndiam e courant. Yadda gali mbiyana na tewta wonande suudu sariya CPI yo kabaru humpitaado fay boyali pokira o na sikiti o do ardo terrorist en Mali wadde wara horoji chatudi ningon seme kabaru jamen hande kigri aljumaade noge go juin 2024 bismillah sakrabe nanna imuji bak Mali berna di putdan altinere warore de do tatiji leddi fufu imotobe hikabe na buri unyaatem do unyaarita be chabane toto e wi gollirde humninde kabaru mudun erribe be holti wiide ben yaltini sariyaaji hertadi yalla ben hadde ngukaaji ele golleji ka yoga be berkabe imoto holti andandinani umu o imrana kilu mega won ko hebe ne kare faysan Ousmane Nyali Bouli
Baccalauréat waɗira dow jamɓe deƴƴere ley leydi men ndi fuu e manngal muɗum ɗum wonno ko kanankoɓe banngal jannde ko dartata hitaande hikkande faɗum laato dabareji kewɗi woni ɗiɓe ɓami ley majji ana hen haɗugol himɓe naatato e yaldude no jiɗɗiri fuu ley nokkuje ɗe kañe haɗugol haybooɓe nawtaragol téléphone ŋaaji dabareji goɗɗi won ɓamaɗi ɗon holiti ene wiide Mahamadou Keita directeur centre national des examens et concours ley dabareji ɓamaɗi ana hen uddugol dammuɗe centre ŋaaji ɗi fuu sini 8 heures ƴaɓɓere ke minitaji sappo e joyi immotoɗo fay goto hokkataki yamirore naata sini wattu o ƴaɓɓeke ɗum waɗan pati goto fuu wara minitaji capanɗe tati na capanɗe nayyi caggal muɗum fa wiya haalan haalaji goɗɗi hono kambo toɓi ɗum haɗano kam wadde law na wiide moto anna goɗɗum boni directeur centre o waltini hakkillaji wiide won dabareji ɓamanaɗi immotoɓe inɗe muɓɓen diwa Mahamadou Keita
parmi son consigne
mi miila yala na wawi laatade tawi wonmo inde mum wala hen saabi yuɓɓo inɗe ɗe takkanoma ille lewru janvier ƴaɓɓeno ndu fa sukaɓɓe daarayal inɗe muɓɓen ana hen na yalla boofi gon hen ko laati fuu mo inde mo wala hen fuu kabaru mu daranete le lewru mars ƴaɓɓe ndu kasen takkugol ɗiɗoɓol waɗanoma farde ɗon kamɓe immotoɓe bakkeɓe eɓe gooni hakkunde kuyam e kulol ɓe sukaɓe l'école hawraɓe Segu Bankas e Yoroso jetti ɗi dabareji kollitaɗi no immogol ngol waɗirta dow ndenagu gonga jahti miɗen lanidi ka min miɗo huuli seeɗa mbeɗa heppi du min gaɗa ɗum ɗum timma law ko Bankas ɗo min landi bakkan fuɗɗo altinere nde min indan won hen mi jaɓɓam luguede sini wala fo woni hakkiloma ko saabi caloɗa luguede mi heɓi yiitude nokkuɗo kan mi wadde ngol imogol mbiɗa huuli seeɗa eko warata hokkede miɗa lanini le o ñaloma imogol mi yoppan téléphone en suudu mijjintinde wiide bak 2023 ley imotoɓe temedoran fuu noga e joyen woni heɓunoɓe ley majjun capanɗe capanɗe imotoɓe woni ɓe juuɗi muɓɓen itta hen fa laaɓi saabi gaɗino guykaji
sakir mon tutak laymo du kabar yum banga bem facebook kan du isdum twitter kido sur sa recipe ina wondi tawtude yadda gali kabar mudum yalti fay oyaali ndano holta wiide le communico yergali hana sikita wadde bonandaji chatudi to agelok ben beddo solasa be dum wadde woltu ben e ciagal wolde nano beraade dum dun yannu gol e ko nande mudum nano bonandaji bonandaji chatudi ngadadi to tumbutu ton hakunde janvier 2012 et janvier 2013 den kango hore jo trinso colonel Assimi Guitana do ma ben to sikastun no jango asore no wadi juin den no wadan fuddan o yamara fuddu golleji maadi se surdu ben l'école jande doure sikaso fuddir nan dun nokku ben nokku jikewdi le region o jamande kay na weltan sanne guldo dawul yaran be doro famu kedana ko be kanni kedo amen tourno Christian Dakou du festango Ousmane Nyali Bouli
ko min jiɗi hoorejo leydi men ndi faabomi do kabaru jande sukaɓe amen o darano du kabaru keɓal e moƴƴingol gennidi o darano kabaru usine ŋaji sigaso e moƴƴingol gollirɗe goɗɗe fa yettade kabaru ndenagu sini ndenagu on hakkillaji himɓe mbaltoto ko wembimi yo kabaru ndenagu sigaso gelle kewɗe gonɗe ley laamu sigaso kabaru ndenagu ana hulɓini ko min jiɗi usine moƴƴinowo te o udite mbiɗen jogui tiɗala banggal ndiyam e courant courant e ndiyam ɗum woni gurdam komin jiɗe himɓe keeɓa ndiyam fa yettade le guure pamare ɗe
dental balle politinkoɓe ɓen lollude 31 mars 2024 min waɗi communiqué hultini wiide hoɓe ardiɓe mabɓe naati juuɗe laamu o nden ani ɓeɗo arɗo parti ngaji yogaji ndenno ley communiqué hulti wiide ɓeɗo ɓen gaɗi kawrutal to ɓen jokko hoorejo adima kawnoni Moustapha Dikko ɓen gollirde nde fedde nde nandarda ɓeɗo joppite no ɓuuri fof yawde kanoon ɓe misti wiide ñande sappo avril ƴaɓɓine nde ndenno laamiɓe mali misita wiide ñande sappo avril ƴaɓɓine laamiɓe laamukoɓe mali ɓe hulti wiide yo wotte kala ko woni immadraji baale politinkoɓe fa wattu goɗɗo fande ley kabaruji ɗi mbiyan kawrutal dow kabaru jiɓu jawdi waɗama keñen ndenno ardiɓe ɓe ardiɓe tan soɓe na sarti milliard ko ɓuuri milliard jeegom sifa banggal humtagol hoore men ɗeɗo debreji gaɗadi banggal ɗiɗo jiɓu jawdi helan ɓeɗo faamu keɗɗano ko heɓani Alima Yatara dow festango min Aly Cissé tomhokara cikkura kunate yettindinowo to ministére heɗitingol leydi ndi e wima ko nduɗo talkuru fana muɗum yo tottude leydi ndi ɗatti dabireji yalla hinnaɗe haɓɓo yikoyruku humcande hoore jogola laamu
nduɗo talkuru ana holitale muɗum immadaraji ɗimi anni wadde fami kaɓa yurkuyurku ƴuurele leydi ndi ɗati kewɗi banggal no laamu hani yarde fa yetto sereji kamɗe ƴewtede ana holita ley hem sakkagol golleji yurkuyurku jukkuɗe ɗum anane toɓɓere ɗiɗo ɓernde miɗe narda homo fuu faamomem le onɗo golle
ardiɓe pelle haɓɓo yurkuyurku beltenge sanne kaɗo anniya Moussa Ousmane Touré hoorejo ɗeɗo pelle leydi mari haɓɓo yurkuyurku holti wiide ko hanti anali nduɗo talkuru
golleji mawɗi ana wondi waɗede fewde e majjum hono humpintinde jamanre hoore hoɗo woni yurkuyurku fade amen hollitide mette amen fewde e majjum miɗe kaani haltande jamanre ko ɗum woni tafon le miloji aminka ko halta ele nde ɗo dewtere so gollirama ɗum waran latal sababu haɓɓude no woɗiri yurkuyurku
garɓe ngal ɗo kawrtal holti wiide rewɓe sukaɓe dun darande mum en famɗa
miɗmiili ɓeɗo jokkol ɓe jaati hani ardinade le golle o yalla ko tewte ko an heeɓe wajibi kina homo fuu watta hen koyɗe muɗum ɗum tan watta so mi keeɓa jababuji komi tewtta ko mi narda rewɓe ƴewto kañum en du ɗatolgol jukkingol haɓugol rafi jukkugol hono leyɗele ɗe faabirte yalla ana yalta le tiɗɗalaji ɗe wonle muɗum ɗi ana hollita e le dewtere
misina wiide jogol almusaɗɗaji ɗiɗo ɗati dabireji haɓo yurkuyurku ñeɗete le wokkandi kalisi leydi ndi banggal capan jeɗɗi e ley temedere pawtoɓe daronto capan tati e ley temedere heddiɗe ɗi e wi laamiɓe leydi ndi yalla humcande hoore men golle malimi to wenda projet hydro met ben haala golle mum fuɗɗi keñene yesso kanko secrétaire général protection civile Oumar Sougoba yalan ɓeɗoro faamu keɗɗan ko heɓani intal ak bilaye do festango Aly Cissé
madame Tandia Fanta Traoré kañum woni ardo tafom fedde mali météo o holti wiide omo jogui jikke lobbo fewde ɗiɗo projet ji ɗiɗi
oɗo nokku kersaɗo no faabanon sanne sembingol ande keseɗe yalla humcande hoore hijoji ɗi no hanniri nokku panoŋaji ɗi haɓo gas uji ɓunɗi ɗi tonoŋaji temedde jeɗɗi eko fawi e kaɗum ɓoytude ko warata millioji temeɗɗiɗi e sappo jeegom sifa e almusaɗɗaji ɗi
colonel Cheikh Fanta Madi Kone gonɗo le protection civile kañum woni juɓɓinowo golleji projet hydromet mali le wima ko oɗo central nangue waran latal sababu ɓuytude kalsi koɓe joɓata e facture lewru fuu mo adado muɗum ɓuuri millioji ɗiɗi sefa
ko harontina oɗo nokku o yo modirgaji temeɗe nayyi e capanɗe jetti tottoji kilowattngaji temeɗe ɗiɗi e nogay kala ñalawma famɗi fuuf dokal kilowattngaji temeɗe jetti e nogay e jetti yiite nangue ele ɓernde gulɗo kakol no wodi ko wiyete ondulaire hybride ɓiliɗi e batterie ngaji liccom kilowattngaji temeɗe nayyi
golle ñiɓugol oɗo nokku ana hani timmude le lewru janvier hitan 2025 milliard goto sefa warta fa nata hen banque mondial dardi e saɗɗa majjum
tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yeto meɗen nompal yo kabaru imu defo saraɓe wonko haali to bammako koɗɗo mbiyan sigu e yurosu awa karcoɓe kandi ɗu keɗa fasango Ousmane Ñalibouly
ko mbiyanmi sukaaɓe ɓe joppa téléphone ŋaji maɓɓe cuuɗi koɓe kollitate cuuɗi fuu keɗo sara maɓɓe miɗen gaɗanaɓe duwaw yo Allah newninimɓe ɓe koolo koye maɓɓe tafon min sara sukaaɓe l'école gonɗo yuwaru ɗo ko mbiyanmi sukaaɓe ɓe tinno e koye maɓɓe examen ko waɗirte faa ko janguɗa ɗum darte yalla faami ɗum ko mbiyanmiɓe ɓe jangga leçon ŋaji maɓɓe ɓe tinno du ɓe gattan hakkille koɓe dokkete ɗum kadi ɓe ƴimmin hakkillaji maɓɓe ɓe gollira dow laaɓal ɓe gaɗa koɓe andi komin dartata immotoɓɓe ɓe koolo koye maɓɓe ɓe tinno ɓe mbaltina hakkillaji maɓɓe bati ɓe miila ko hokkete ɗum yaltan ille ɗum fuɗɗay mi dartan ɗum ɗona mi daran ɗum ɗo ɗum ana bonna hakkille maɓɓe le ñalawma immogol ngol ɓe koolo koye maɓɓe ɓe mbiya ɓe jam ɓe gaɗowa ɗum ɓe keɓandu ɓe gaɗɗi noon tan gasan
bangal muɗi kabaruji amen yontere nde keɗɗana heɓene lalla chawalata im foye du foye sango Ousmane Ñalbuuli
sembe seeku en puɗɗiran ɗi kabaruji haalde haala julde layya gande altinere sappo e jeɗɗi lewru juin du ley majjum do'awuji gaɗama yalla jam e deƴaran hewte ley leydi meɗen ndi ɗo bama ko ɗo e ley gelle kewɗe leydi men ndi kabaru goɗɗo yo immadaraji lanidaji ndungu garowo nadde o remoɓe wonɓe ley région seegu motti e yoroso fa joni keɓay engrais ŋaji ko heƴata ɗum ɓen ka gouvernement o waltini hakkillaji wiide engrais ŋaji ɗi ɓuytata cuggu muɗum ɗi waran watta e juuɗe maɓɓe en timiniran ɗi kabaruji haalde haala joƴingol tufere arandere nokku ɓe noddiri centre de prévision et de calcul kagne parc solaire ley nokku mali météo o projet ɓe noddiri hydromet mali fanda muɗum yo ɓeydude yirwinde golleji kabaru wakkati dow daranade ko yaawi ko hani huncenede hoore law law
ɗo kattene kabaru joni hannde misotaba sar fumta banggal puna fu 37321 ka noon hani fani fof mbuɗi nogay tawa ley mbiyan téléphone ŋaji moɗon yettere meɗen magasin yewtuki dow kabaru mbiyan Guri Baali keɗɗen ko ɓenen kanko Fatma Dakko joyi fostango min Ousmane Ñalbuuli en kiire jaam
fatumata gaku yo kawrintino guri dabaji to segutto oma sodadi e juuɗe sukaaɓe farte makko waddudi bama ko ɗo faaɗi keefe
wokkati joni o ka coggu guriɗi ɓuytigue cortaki sanne misideɗe ɗum gotti waddude ɗeɗe lumoji ɗi sukaaɓe gaddata ɗi min biccan lamɗan dow guriɗi yalla mi naɓaɗi le magasin ŋaji nden ɗi nelda usine ŋaji bama ko nafawa hen jaati saw ɗum woni golle amen nden keɓɓelna wonno ka joni usine ŋaji ɗi gotti gollude no hanniri
noon jaati ɗo mali ɗo usine ŋaji ɗiɗi tan goodi ɗo ɗum tappe indu ɗi gana golloji fa noon fuu usine mali goto kuminiɗo heefugol mbawɗo tappude guri ujunaji capanɗe tati ley ñalawma fuɗɗiti golleji muɗum ley lewru décembre ƴaɓɓino du caggal ko udduno ko ɓuri duuɓi tati saabe ñaw covid-19 o hoorejo o nokku Almoubassar Haydara holliti en hono ɓe gaɗirta ɗi golleji
somin cindi ɗi nen min gatta ɗi ley mbotoji temedde tati guri beyi temedde jonnogay ɗi baali ɗi min gatta hen pouɗiŋaji yalla pati guri ɗi ñoola ñalawma caggal muɗum lebi ɗi fof yaltan fa laaɓa nden min lowta ɗi min puɗɗa gollude ɗi min cattata nawtorade woni ko wiyete crom lattata sababu noneji guri ɗi mi kala guri ɗi mi jaltitta caggal leydi ndi laam o yamri min golliranon
artisana bamako rewɓe sottoɓe guri dabaji cewɗi ana joɗɗi yeeso tabalaji muɓɓen goto e ɓe rewɓe sottoɓe noddirteɗo madame Camara Rokia Kouyaté ana sooda guri dabaji abattoir fadde makko yaada he foyde ɗi dangere maayo o wolti wiide eɓe keɓa tiɗallaji
min gattan kata e guri ɗi min keefo ɗi faaɗi laaɓa min jorna ɗi golleji ɗi maayo jugoon min gatta guri ɗi mine jeeya ɗi goto fof temedde tati ma temedɗe sato temedde ɗiɗi ma temedere seeɗa seeɗa min gondi saabi min jogui caɗele ndenno minen kasindiri faaba
ɗo woɗɗa he o debbo Tamba Sumbu du kañum du yo tappo guri ana jogui ɗon nokku muɗum no welima ka fu noon o tappirta ɗi guri ka holiti ko metti o ko guri maɓɓe ɗi joppete yaade ɓamawede gadditeɗi iwroji caggal leydi men ɗi
ko minen ɓala ɓe moƴƴinta e jaara fa sifaji tati ndenno an jee wattude noniji ɗi jiɗɗa yalla gollirɗo ɗi moƴƴinde paɗe sakkosiŋaji ma centriŋaji so guri kulle ngaruji hono ɓoggol leydi ma hono ɓoggol leydi ko nangdi muɗum ɗum cowanɗi nde ɗiɗi yo hunde jogude nafa ka jama o wattana ko warmuɗo hakkillo no fewi gammatɗum komin jiɗi yo notorade ɗi tubakuɓe ɓe
sakkeɓe wonɓe mofti e ansongo kañum en dukkolti en ko wembi ɗum ɓen dow o golle
e wattu iri layya minen jogui sehlaji heɓude guri nayyi e beyi guri ɗi mi moƴƴinirta sakkos aussi kanye pade sabi telaji hebde gurdi min nalan fa Niger yala min kebadi don dun ko muddi wala
o golle ana wawi hokkude leydi meden di ko buri milliard ngaji tati sefa le hitande woni ko holti wide docteur Lassana Jakite andindo kabaru kebal e demal kanon o holti wide gurdi ana kan nawtrede no nafirta yalla golle mudun ana beyde yirwude
le hitande kebal gol na buri milliard ngaji didi sefa bangal tono e golle o ndo yawtude milliard goto sefa nden non ha jati do golle o yawte mo intine no hanire sabe kebal ana hen
e wi makko sini humini be golle mudun dokkindiri juude guri nafa mudun ana mawni ley mali dum ko way beedude kebal leydi mendi